Ati sebenze sumuthi baba.
Phone yami yaringa, gotta do it for my grizzle. Asekhaba bheke mina, emini ithemba lokugcina. Phone yami yaringa, gotta do it for my grizzle. Asekhaba bheke mina, emini ithemba lokugcina. Impumelelo yangibiza, impumelelo yangibiza. 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 I-success yangibiza. Ngathi yazi ngayidinga. So akudala impilo ngiphica. Amanje mina ophethe ikhiya. Hope uNkulunkulu uyangizwa. Satan uma engilinga. Ama hater yangidisa. Close friends abafuna ukubona ngiwina. Tela ngibuya khona. Useduze la ngiya khona. Bona 21 ubunga inkosi angibuya khona. I'm from the muddy deep sluice. Languya kona. If only I'm ya ringa. Gotta do it for my grizzle. I say kaba pege mina. E mini temba lokugcina. If only I'm ya ringa. Gotta do it for my grizzle. I say kaba pege mina. E mini temba lokugcina. Impumelelo yangibiza. 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 Impeli nama stop signs. Most of the time uphethe imali iyashoda. Life is hard when you tryna stay afloat. They thought I was drowning and me nangi a soaker. Cars, the group in love. I'm from the gutter. Skezan is under, it's who we are. Set up our lasers for nimpili right. It's not sezama. Ingane zami ziyangidinga. Mthwalo wami uyangisinda. Nkulunkulu ngicela unginike ukuhlakanipha. Kulama langa impilo ayikho guaranteed. Phone yami yaringa. Gotta do it for my grizzle. I say kaba bheke mina. E mini ithemba lokugcina. Phone yami yaringa. Gotta do it for my grizzle. I say kaba bheke mina. E mini ithemba lokugcina. Impumelelo yangibiza. Impumelelo yangibiza. Impumelelo yangibiza. Impumelelo yangibiza.